Black Market Records.
Oh my god.
Yo, Tanyo. Yo.
Hey, yo, Clama.
Yo. Big Mama, can you pump for me? Vilo na Royce, haga kampuni. Big Mama, can you pump for me? Vilo na Linus, aki come for me. Kaku.
Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na Royce, haga kampuni.
Kaku.
Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na Linus, aki come for me.
Ha.
Gala skin, gala slick pari machine, gala la color the thing, gala queen, gala spinna. Gala clean, gala fika ndani ya crib. Vile chupa nganazi, utadhani mkala singa. Gala mufonya galoso one man army. Si kama kina dande au ni three man army. Gala mutokenga kama mini mejihami. Nikitokea wabling ni kama ni tsunami. Don't bother nili break up last man. Jina bado si jangam, lakini mbana ndakram. Niko na mzinga na bang, sasugi uke ni kubang. Niku changanye changanye ni kugeuze usiban.
Big Mama, can you pump for me? Vilo na Royce, haga kampuni. Big Mama, can you pump for me? Vilo na Linus, aki come for me. Kaku.
Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na Royce, haga kampuni.
Kaku.
Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na Linus, aki come for me.
Sura, tiffin, nyuma, tiffin. Lakini sitani kama ichuma inaweza fitin. Akona, begin, so hii ni mboka si games. Akidondosa hiyo rasa inaleta fitina. Flame ni set ya dhuda ni kama inishai kulanga. Sura ya huda na haga za mili sento manga. Na usitafute sana mrembo, nikona hiyo chaja. Bora nginyiri mabeo beo, ngegi masanda. Nimetia dina wika mayo. Akintingizia hii mti na shukisha za kayo. Katikati ya murima ka deputy prezo. Lisema nitumia kili ni wachaga.
Big Mama, can you pump for me? Vilo na Royce, haga kampuni. Big Mama, can you pump for me? Vilo na Linus, aki come for me.
Kaku. Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na Royce, haga kampuni.
Kaku.
Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na Linus, aki come for me.
Kaku. Yani mami umeamua kunitocha. Yani chapo smocha itatosha. Na vile limongeza mbaka yoruka ni stopper. Ka unasikia kitu top shotta. Mbio beste yako naeza ruka pande left. Kama taki form zangu napenduke kama zed. Ati ni better than the rest. Mambia kifika kwa mlangu ni apenduke. Tusha mchenja kuna kitu na get. Come baby nda kupembeleza. Usijali about Tracy. Yeah, shajicheza. Supergeti mafia drinks bila chesa. Kama ni machupa zote juu ya meza. Big Mama, can you pump for me? Vilo na Royce, haga kampuni. Big Mama, can you pump for me? Vilo na Linus, aki come for me. Kaku.
Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na Royce, haga kampuni.
Kaku.
Big Mama, can you pump for me?
Kaku.
Vilo na Linus, aki come for me.
Kaku.
It's Mary Jane, I'm still a thief. Still here committing criminal activities. It's Mary Jane, I'm still a thief. Still here committing criminal activities.